problem. Me singe poteza mudangu. Moyo na nyuma na kosana na nyanda na si yangu. Mapenzi salalio unakubali na matokeo. Mapenzi salalio, salalio. Nilijua ujaza popema, popema si pema. Unitaji moyo wangu kauchezea, iwe jana unaniuliza. Unitaji nafsi yangu kaichezea, unitaji moyo wangu kauchezea, nilikupa moyo wangu kauchezea.
Manderema, 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 unatesa moyo. Manderema, 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 unaumiza moyo.
Kwa nini wagada mnacheza na isera? Haya mapenzi mnafanya na kwa sikitu. Ukurudisha tarobo ya thamani ya pendo langu. Ukalitia kumu katikati ya moyo wangu. Sina tena hamu ya kupenda. Naona kupenda ni ujinga. Bora nitumie humda kujijenga. Nitajaribu japo ni kazi kuweza. Oh, I know you sweetie, 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 baby. But the sweetie without the respect is nothing. I know you good from personality. But the good without the respect is nothing.
Manderema, manderema, uno tesa mo. Manderema, manderema.
Sorry.